ZambiMusic.co.
Yeah, it's another one of those.
It's T1, the army.
T1. It's J Cash, J Mole. A pile of soul, let's go.
Na chigelo chikali pambali chamene wa mafuna bagai wonsi. Yeah. Vama benzi na mabima vama buela. Na vama jaguar na ma Range Rover. Vama benzi na mabima vama buela. Na vama jaguar na ma Range Rover. Vama guadana fancy Bergen, Bergen. They wanna have my girl. Vama guadana fancy Bergen, Bergen. They wanna have my girl.
My girl.
I got nothing on me. They wanna have my girl, cause I'm no bad to them. Baona monga moto kandiye love. Baona monga ndala mandiye love. Koma siva siva mti mandiye ukonda. Koma siva siva love usisanga. Why I say Dine chabe hasela, but I try my best to make happy. Nakangono ni mabeza, and she loves me from my head to her feet. Oh yo, she's my real boo boo. Pamenso kuwa mai, she's not makeup. Akanikanga, we will never break up. Nika mungeli sent from above. Jah bless, oh na na. Bama benzi na mabima bama buela. Na bama jaguar na ma Range Rover. Bama benzi na mabima bama buela. Na bama jaguar na ma Range Rover. Bama guadana fancy Bergen, Bergen. They wanna have my girl. Bama guadana fancy Bergen, Bergen. They wanna have my girl.
My girl.
Chinawa macheo liloyo cause ngani kudala wana piana. Gelo walipa demand kuwa guy badali mulolo. Mdala ni kuponya moduwana. Insta account ima follow wa diva. Ni maseka chewa guy guy watu majila. Wafuna ya wakashi batisi wa maziwa. Kuti gelo mba masaka wila wamu majila. She need a real man alilesi mudoku. Wenea mamu sankisa tumadresi mushopu. Ine dinner time so tumafoku. Weekend ikapiki nikitiri na mumagogo futi ine.
Bama benzi na mabima bama buela. Na bama jaguar na ma Range Rover. Bama benzi na mabima bama buela. Na bama jaguar na ma Range Rover. Bama guadana fancy Bergen, Bergen. They wanna have my girl. Bama guadana fancy Bergen, Bergen. They wanna have my girl.
My girl.
Emma Kasengo, Temalenga, Hala!